Masjidkii Nuur al-Awwal oo ee masjid qadiimi ah oo la dhisay 1970-tii oo ku yaalla magaalada Baydhabo ee xaafadda Bardaale ayaa la shiday kiisii masjidkan oo arrinka nagaday jaamacadda Lambadlaariye. Wasiirka wasaaradda awqaaftii arrimo diinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Nuur Sidow Baaba ayaa shiday kii masjidkii Nuur al-Awwal, walibana kuwa heli ayay dhigax dhigan agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdullahi Sheekh Xuseen Ashcari, ana ku mid ah horwadeennada dhismaha masjidkan yana ku hadli, yoona muslimiin danka baaqi inay ku qayb qaadaan dhismaha masjidka Nuur al-Awwal.
Barnaamijka aan u taaganahay kulli qof walba dareemi karaa waxa weeyaan dhismaha masjidka Nuur al-Awwal ku yaalla magaalada Baydhabo. Marka walaalayaal, waxaan leenahay dhammaan walaalaha muxsiniinta dalidiyood meel bay joogaan inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka.
Waxaan rajaynaynaa maanta khayr aan u taagannahay oo xagga Baytullaahi insha Allah inaan un gelinno juhdi iyo maaragti waxaan heli karaa aan kinaan ku tabarucno insha Allah. Ilaahay ha noogu dhiso masjid, waxaan masjidkiisa hadda u dhiseyno oo aan u talagalnay inaan maanta u dhisno u taagannahay. Muxuu ahaa inuu Ilaahay noogu dhiso guri aakhiro janna ah insha Allah, badalkeeda ma Allah nasiiyo ajirkaasna walbana ka qayb qaato. Ikii wax uu heli karo ha yaraadaan, ha badnaadaan shamiintada dhagaxa carrada insha Allah. Taas un baan isku baraarujinaynaa insha Allah biidnillahi alkariim.
Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdullahi Sheekh Xuseen Ashcari iyo wasiirka wasaaradda awqaaftii arrimo diinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Nuur Sidow Baaba oo shiidhiki yan dhinisho ku hadlay.
Runtii masaajidda maybu aha, waa meelo bulshada mayla iraay lagu hega waay, diintii lagu baraw, walaay macruuf ee mayla iraay lagu faraw, walaay munkar ee lagu kareebaw, bulshada maybu aha lanki xanuunsada garab lunku nagadaw, lanki dhibaataysan lagu garab surumaw, wahaakada. Marka takaful ijtimaaci iyo walbadan yaa mayla iraay masaajidda kaalin ee qaadadaayan. Masajidda maybuwaaha mar sidi ilaahi ilay innama ya'muru masajid allahi man aamana billahi wal yawmi al-akhir. Ta'miirka oo masajidu la'amraw mayni iska jaray lama noocod ini maybuwaaha qaab oo xissi ina lang amra i qaab oo ma'nawi.
Masjidu Nuur al-Awwal oo maantay maaragtay aan ka dhagax dhigayno xaafadda Bardaale ee Boqoleyda magaalada Baydhabo. Runtii masajidkan wuxuu ahaa masajid aad iyo aad u facweyn sida ay noo sheegeen guddigii masaajidkan gacanta ku hayay oo bilooyin ka hor laba bil ka hor noogu yimid wasaaraddii awqaafta xarunteedii naga codsaday maaragtay masaajidkan inaan gacan ka siino. Ay qorsheeyeen in masaajidkan la dumiyo si habaysan oo casri ah loo dhiso, saddex dabaqna laga dhigo. Wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo waajibkeedu gudanaysa waxay sameysay guddi oo wasaaradda ka socda oo qiimeeya guddigan shaqada ay qabanayaan inay ku guuleysan karaan iyo maaragtay qarashaadka ay hayaan iyo imkaniyadka kale oo ka dhinaan kara waqtiga iyo waqtiga masaajidkan maaragtay xaafadda, maadaama baahida masaajidka taalo ay aad u muhiim tahay. Runtii masaajidku wuxuu ahaa masaajid aad iyo aad u yar, jamaacadiisuna ay aad u badan tahay. Waxaa horumaray jidkan maaragtay 6 mitirka aad arkaysaan. Marka jidkii dadka jamaacada masaajidka markii ay ka badato waxay ku tukan jireen maaragtay maxaan ku yiraahdaa wadada dhexdeedii. Marka cabasho badan oo xaafadiina ka timid iyo jamaacadii oo codsi badan ay soo gudbiyeen, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay ogolaasho iyo ruqsad siisay guddigan maanta dhinacyadeeda taagan si ay maaragtay shaqadan maaragtay khayriga ay u qabtaan. Waxaan kaloo baaq rabaa inaan u diro dhammaan dadka muxsiniinta ah oo jecel khayrka inay guddigan garab istaagaan, ay ka qayb qaataan dhismaha masaajidkan sida casriga ay u dhisayaan in Allaale intii awoodo.
Masjidka Nuur al-Awwal ee la shidhikay yaa la ka dhigan doona dhismo casri ah oo ka kooban saddex dabaq.